ukhulelwa okwesine ndabakhupha bendingena muntu ozokwazi undinceda nakhetha mna ndingafuni uzibophela indoda engakwazi unceda yapromisa.